DJ Simple Simon, DJ Shinsky, DJ A-Dub. March 11th, Vancouver 7's Rugby Bash at the Waldorf Hotel. Mixing the best international music, it's your favorite DJ, DJ Shinsky.
DJ Shinsky.
Every girl I say, every girl dying, but you have the pretty way you hold me in up. Me a fiance, on your pretty son. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want, see me say, take off the glove. I must see God send you from up above. Baby, me tell you, me fall in love. Y'all mind for this fat, fat, bump a bit. Come climb on it, just like that. It's like out, push it, push it back. Girl, wine.
Now balance it up. Give me that. Give me wine.
Come for me, come flop.
Give me dance. Balance it up. Give me that.
Yo, man.
Oh, you the prettiest girl in the dance. Give me one, me no comfy romance. Starboy, them a copy my dance. Deadly dance put me in a trance. My guy, you know he nice and naughty. Your dance girl no come from. Say she nice, but I OT naughty. Like a rice with a piece, she my island ting. Girl, wine in the kitchen with the criminal dance. In the dance, me no comfy romance. Girl, wine. Your back so fat. Them boys me no take back chat. Girl, wine, wine, jam it, wine, grind, jam it. Girl, just wine, 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 wine.
Yo,
balance it up. Give me that. Give me wine.
Come for me.
Oh, give me dance. Balance it up. Give me that.
Neno kwenye kanga, kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Msa unaweza kusaki sasa, sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda, si bado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda, kaza na kamba ama ufate nyayo uchane msamba masua miamba masua anga tunasemaga chambua kama karanga hey. Maisha na muziki acha maneno weka muziki ukiwa sad kiwa hap kiwa juu kiwa chini piga muziki safari na muziki acha maneno weka muziki kiba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki
bambata shika kamata rumba chakata kaboka mchizi shadata shadata
nataka kukimbia na una break what do you expect bongo kongo kwa tabu beki cheza lokasa ya mbongo west kumeki watch yourself sije ukaji confuse mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi una mchuzi no excuse maisha yetu kila siku kama vile movie vitu vingine vitakaki ujuaji utajikuta unatandikia watu jamvi kusubiria embe chini ya mnazi kumwelewesha chizi utajipa kazi funga mkanda kasa na kamba ama ufate nyayo uchane msamba wasua miamba wasua anga tunasemaga chambua kama karanga hey. Misha na muziki acha maneno weka muziki ukiwa sad kiwa hap kiwa juu kiwa chini piga muziki safari na muziki acha maneno weka muziki kiba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki natamani tupotee kwenye map tunapeleka game to the top top I thought I told ya that we don't stop don't stop we don't stop natamani tupotee kwenye map tunapeleka game to the top top Sara toja, now we don't stop, we don't stop.
Juhi kanta unakesho, gani gali naweza kuifanya, ntaifanya di mwisho. Mbieni mbio devo, mugopi shetani, za god yuko nami na likifu. Kanta unakesho, ipe nguvu naweza kijana na mkili za mzee. Daima niwe, imara wasini angushe.
Sada.
Naona saa, kila siku ni zawadi toka maulana, so wazia gani ushike tama mama. Majaribu isha oe ya ye Na ataka Madui zangu atashikana na zaonja Masi waogopi na si mama ma Ya kiama ya oe ya jaye You know pesi na songa nae Wanashanga kuna stress na kuanga nae Neshi sansi na kesi mahakamani Au deni za mazirani Kwa fresh nde na ndani Oh ya ye
Na Wogopa mungu peke Wanadamu kija kunta fash na umba mungu mtete Maneno yao ya zinyumi jenfanye sugu wewe Wakifrai kuntisha nomba nisi tete meke
Siamini jojo vile naishi life ni ngumu kwa mini isi ndoto Sijui kesho vile itakaa kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo wairidhishi roho Yani sana, tena sana hata wale wananchukia wananiheshimu brami si kidogo Si baba iki nikisikia mkiongea na zidi kuwapa minki soko Na kama sasi smami, staki life niache matani mtani Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia Tupe afya nzuri na maisha matamu Barabara zetu zinyoke wone mfalme ni wewe Wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe
hey! Na wogopa mungu peke Wanadamu kija kuntafash na umba Maneno yao ya zinyumi zenfanye sugu wewe Wakifrai kuntisha na umba nisi tete meke
I know you love me, know you love me, baby So I don't fear nobody but you I know you love me, baby
Nisi tete meke
I know you love me, know you love me, baby So I don't fear nobody but you I know you love me, know you love me, baby
Nisi
Ilibidi ni okokendo ni washejiko Rido. Ulimi bado ride risasi zipo Misari bado kali na mizani zipo Silabi simple kama A-E-I-O-U Rudia mara twice A-E-I-O-U Kati chingi za kauli na cha impromptu Subiri usichizi ini in Two fingers in the sky Kunja ngumi to the side Sio ngumu kudecide Tuzikwende tukislide We can boogie through the night Thank the Lord that I'm alive Two fingers in the sky Kunja ngumi to the side Sio ngumu kudecide Tuzikwende tukislide We can hook you through the night Thank the Lord that I'm I'm alive too.
Ka beat ka ki drop too.
Awesome Jesus.
Check in if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
Ka beat ka ki drop too.
Awesome Jesus.
Check in if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
Follow DJ Shinsky on Instagram and Twitter at DJ Shinsky and on Facebook.com/DJ Shinsky.
Wanauliza kolo kwani ulienda? Okay, wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Chupazia za hekalu zilishararuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ni natambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Checking if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
Got it, can't keep up to.
Awesome Jesus.
Checking if you come through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Walala, maisha inanibamba. Wacha nikule kabla nikule pamba. Ya promoter namba ya manager, ye ndio ubongo. Na kipiga, swali duni moja.
Shigana, pesa shigana.
Wasichezi na pesa, wanacheza sana b-boy. Kasio kwa stage utanipata benkiko. Fanya kazi kwa bidi, nini kwa klabu. Au jasikia tunakula life na ajabu.
Shigana, pesa shigana.
Tunapimana, mafala wanapingana. Kitu ya mana, swali duni moja.
Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana,
swali bado moja.
Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana. Shigana, pesa shigana.
Katika sugar daddy, speedy kazi, niye rabi. Kala uza pesa misi taki. Leti mimi dada wako pati. Nasikia nina wingi ma sugar daddy, speedy kazi, niye rabi. Looking for a savior.
Cash my down.
Fee money be the major.
Cash my down.
Cause you know I got the paper.
Cash my down.
Cash my down.
Cash my down.
And if you're looking for a savior.
Cash my down.
Fee money be the major.
Salam na ufahamu kama unauza mapenzi sio kwa binamu. Una haja kusubiri hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Dume suruali, dume kaptura. Shauri za kole mradi sipati asara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara. Taniambia nini mpaka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi. Sentana angugusi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletiana ujambazi. Hata upige sarakasi tachonga vyazi.
Bahili kama nini?
Ndo mnavyo sema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Weni dume suruali kambali na mi. Mbali na mi. Kama dume suruali kambali na mi. Wendali na mi. I want them che fende. Spend it on the
money.
My next be money.
Let me say.
You see the beauty, yeah.
Yeah, yeah. The center of me love. You make me feel so better. Neo watasting uri na nenyunda. Chokunywa chosaba chendeta. Zibangu higa you make me a hunter. Vigeti dako kuchupa ya Fanta. Mgwe gomba, gwe gwendota. When your body there was your eye and eye. The way you shake your body, the way you break your body. Me like the way, you shake your body. Please don't stop, chikole non-stop. Hey. Sigwe mo pick up. The one you wind up, get you one toe. Bye wuzo zinimwe bisoko. She a cocky top, baby non-stop. Keep whining, whining. All eyes find your body. Figure out, put it on over, go on you. But then when you wind up your
otiao, digido otiao, nyenyo otiao, tambulo otiao, yogero otiao, wasomera wanje wanje byo byokola. Jana chiwana chinunji, china baganso chinanzi bisane nsindi. She makes me mine, think about her sometime, it's confusing. Abamu egomba, abamu agala, mwena mchimanya you're losing. City girl in mind, yeah, yeah, sigwe mwikapa. They when you wind up, get you watch out. Bibles are silly when you suck up. She a cock it up, baby non-stop. Keep whining, whining. Oh, let's find your body. Pick it up, pull it up, over kubanyo. But then when you wind up your body, baby, you're so dangerous. Oh, let's find your body. Pick it up, pull it up, over kubanyo. But then when you wind up your body.
Give me game. motungede o gbe tele so ri se motungede ba ju no shakara motungede o age money lako motungede ba mi pe mo dupe motungede o gbe tele so ri se motungede ba mi ju no shakara mo tele gela one this kind love.
Nobody tells me.
Baby girl, I want this kind of love. This kind of love, you gonna do me like bam, 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 bam. Baby girl, I tell you this kind of love. This kind of love, you gonna do me like dun, dun, dun.
Baby girl, you bad. Girl, the way you wine, I demand over you, girl.
mixtapes, log into www.djshinsky.com or follow DJ Shinsky on Twitter at DJ Shinsky
and on Facebook.com/DJ Shinsky.